Wendo ninifanya naimba mora wote, wendo ninifanya naringa popote. Wendo ninifanya naimba moda wote, nikipita njifanya na vimba kokote. Wendo ninifanya nikraie nalia jua pendo lako. Wendo ninifanya nidaie jua pendo lako. Kini nyima mama ntamia kinya chantalea, utashindwa kuvumilia jua pendo lako. Ukiniumiza utanibana utanifanya nikulia, minaumia jua pendo lako. Bibi buru buru baba, wendo nifanya mini cry. Bibi buru buru baba, buru 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 baba, wendo nifanya mini cry. Bibi buru buru baba. Wangwa wananitwa
uchukua
bunile
mama,
ina Nairobi wananitwa, hata ukenda Mombasa wananitwa
uchukua
bunile
mama.
You my only lonely, wendo wangu number one. You my only lonely, you my only lonely, wendo wangu number one. You my only.